UJohane isahluko samachumi amabili lanye. Emva kwalokhu uJesu wazibonakalisa kubafundi bakhe futhi ngaselwandle lwaseTiberias. Wazibonakalisa ngalindlela. Babendawonye oSimoni Petro loTomasi othiwa liPhahla loNathaniyeli weKhana elaseGalili, amadodana kaZebhediya labanye abafundi ababili. USimoni Petro wathi kubo,
"Ngiyakola inhlanzi."
Bathi kuye,
"Lathi sizahamba lawe."
Base bephuma bangena emkolweni, kodwa kababambanga lutho ngalobo busuku. Wathi emadabukakusa, uJesu wema okhunjini, kodwa abafundi babengazi ukuthi nguJesu. Ngakho uJesu wathi kubo,
"Bangani, linakho nje ukudla na?"
Bamphendula bathi,
"Hatshi."
Wasesithi kubo,
"Phosani imbule ngakwesokunene somgodi, lizakuzuza."
Base bephosa. Ngenxa yokunengi benhlanzi abazibambayo bahluleka ukulidonsa. Khona lowo mfundi owayethandwa nguJesu wathi kuPetro,
"Yinkosi."
UPetro esezwile ukuthi yinkosi, wagqoka izigqoko zakhe ngoba wayekhululele umsebenzi, weqela olwandle. Kodwa abanye abafundi beza ngomkholo, bedonsa imbule ligcwele inhlanzi ngoba babengakhatshana lomhlabathi, kodwa kungaba zingalo ezilikhulu. Wathi sebekhuphukele emhlabathini, babona umlilo wamalahle lapho kulenhlanzi phezu kwawo lesinkwa. UJesu wathi kubo,
"Lethani ezinye inhlanzi elisanda ukuzibamba."
USimoni Petro wasengena emkolweni, wahudulela emhlabathini imbule igcwele inhlanzi ezinkulu, ikhulu lamachumi amahlanu lantathu. Loba zazinengi kangaka imbule kalidabukanga. UJesu wathi kubo,
"Wozani lidle."
Kodwa kakho kubafundi owaba lesibindi sokumbuza ukuthi ungubani wena na, ngoba bakwazi ukuthi yiyo inkosi. UJesu weza wathatha isinkwa wabanika, lenhlanzi lazo njalo. Lokhu sekungokwesithathu uJesu ezibonakalisa kubafundi esevukile kwabafileyo. Sebedlile, uJesu wathi kuSimoni Petro,
"Simoni, ndodana kaJohane, uyangithanda kulalaba na?"
Yena wathi,
"Yebo, Nkosi, uyazi ukuthi ngiyakuthanda."
Wathi kuye,
"Phana amawundlu ami ukudla."
Wathi kuye ngokwesibili,
"Simoni, ndodana kaJohane, uyangithanda na?"
Wathi kuye,
"Yebo, Nkosi, uyazi ukuthi ngiyakuthanda."
Wasesithi kuye,
"Yalusa izimvu zami."
Wathi kuye ngokwesithathu,
"Simoni, ndodana kaJohane, uyangithanda na?"
UPetro wadabuka ngoba wathi kuye ngokwesithathu, "Uyangithanda na?" Ngakho wathi kuye,
"Nkosi, uyakwazi konke. Uyakwazi ukuthi ngiyakuthanda."
UJesu wathi,
"Phana izimvu zami ukudla. Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kuwe, usemutsha wawuzigqokisa, uhambe lapho othanda khona. Kodwa nxa usumdala, uzakwelula izandla zakho, omunye akugqokise, akuse lapho ongathandi ukuya khona."
Watsho lokhu etshengisa ukufa ayeza kudumisa uNkulunkulu ngakho. Esetshilo lokhu wathi,
"Ngilandela."
UPetro ephenduka wabona umfundi uJesu amthandayo elandela, yena futhi owayeyeme esifubeni sakhe ekudleni owathi, "Nkosi, ngubani oza kukunikela na?" Wathi uPetro embona wathi kuJesu,
"Nkosi, loke."
UJesu wathi kuye,
"Uba ngithanda ukuba ahlale ngize ngifike, kulani lokho lawe na? Ngilandela wena."
Ngakho ke leli lizwi laphumela kubazalwane ukuthi lowo mfundi kayikufa. Kanti uJesu kachongo ukuthi kayikufa, kodwa wathi, "Uba ngithanda ukuba ahlale ngize ngifike, kulani lokho lawe na?" Nguye lowo mfundi ofakaza ngalezi zinto lozilobileyo. Siyazi ukuthi ubufakazi bakhe buliqiniso. Kodwa ke zikhona ezinye izinto ezinengi uJesu azenzayo. Uba bezilotshiwe zonke ngazinye, ngithi umhlaba wonke ubungezanele incwadi ebezingalotshwa.